Yeah. M. Charlie, whoa, MJ Records. Yo, skiza, tingisha mikono I say. Usipotingisha we hujui mzee nasema skiza. Tingisha mikono I say. Usipotingisha we hujui mzee nataka niwe tofauti na wengine darling.
Nataka niwe tofauti na wengine.
tingisha mikono I say. Usipotingisha we hujui zimse nasema skiza. Tingisha mikono I say. Usipotingisha we hujui zimse ndio skiza. Tingisha mikono I say. Usipotingisha we hujui zimse nasema skiza. Tingisha mikono I say. Usipotingisha we hujui zimse.